ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe studio tamani oɗo saaha yo sakiki moɗo Ousmane Dicko haalantoon kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴewde maison la presse la Bamako. Seydou Mbo wonani to Bowal ɓoggi jannde to waɗa watta murtereji golle anale mali ɗo lebbi hannde noon jannde e golle dogotoraka fof anale caɗele yimɓe noon ana mbemba e majjum fasannen. Ƴeegol cuuɗi dogotoro ɗi premier ministre waɗi weli hono hooreɓe syndicat gollooɓe muɗum ɗum e wonde no hono naakinagol murte nde ka ana woɗɗi e laataade. Imma dara mardi rouge ana e ɓeydude ɓale fewde e murtere golle dogotoro en hono daraniɓe ɗum ka jahi ley cuuɗi dogotoro fa ƴeewa ko no golle haqiqaaji o worri toon nenno hoore muɗum takkitiima ko wela e sifa. Sukaaɓe gaawa ana kiɓɓodiri e gendarme en fa golle fa waɓɓe hono golluɓe masibaji ɗi naata e juuɗe nenne ɗi masibaji gaɗi ɗeɗo ñalaɗe ley galluro nde batta hono luttodiral hakkude sukaaɓe soŋaaɓe e aaraɓe. Yo ɗi gonni sembe kabaruji ɗi ɓe jogani an bisimilla moɗon do studio tamani. Waɗa watta murtereji golle ana gonda lebbi hannden limmali yo gollirɗe cuuɗi dogotoro kañum e janginirɗe ɓuri jaalade e murtere nde nenne yimɓe noon ana e wembere mawnde e majjum fa sannen hannden ɗo keɗɗen Oumar Waygalo fa ɓeydoɗe ɗum faam.
Nokkuule ɗo ɗiɗo tiɗallaji ɓuri fu matede bangal jannginoɓe kañe e dogotoro en gomɓe ley leydi meɗen ndi ɓe fuu ɓe darti wiideɓe kaaja jobdiji maɓɓe ɓeyte bangal to jannginoɓe to toɓɓe jeɗɗiɗe ɓe dartili hen ɗe toɓɓe jagonɗe kamɓe laamoɓe pamray ɓe gaɗi murtere balɗe ɗiɗi ɓe jokkini dow hen balɗe tati. Jannginoɓe jannde dow dowre ley leydi meɗen ndi ila talatare ƴaɓɓinonde 4 lewru avril ɓe puɗɗi murtere maɓɓe nde andaka fuu ɗo haaƴi jannginoɓe jannde ley leyire ɓe puɗɗi keñen murtere balɗe sappo ɗum ɓeydike ɗum won dogotoroɓe gomɓe ley leydi meɗen ndi ana ɓuri lewru ñalawma hannden o ɓe gollata fewi ɗum waɗi sababu du so yimɓele hewɓe keddi ley hen sakiraɓe yimɓele muɗen ñawiɓe ɓe gaɗi noddago fewde e laamu o tinno heɓana ɗiɗo tiɗallaji jogala famra e dogotoro gaɓe gomɓe ley leydi meɗen ndi. Walde sukaɓe jokkolɓe wonde kasen ɓangi ley leydi meɗen ndi kolliti metti muɗen o ɗiɗo golleji gori ñalawma hannden o kanko ministre kuminiɗo kabaru baali cagontoɗe golloɓe gomɓe ley leydi meɗen ndi komo halde maɓɓe ko wala fuu ko yalti ley hen madame Jara Raki Talla waɗi noddago fewde e dogotoro en ɓe tinno darna murtere muɗum en nde ɗum fuu ɓe jaɓay darnude. Kanko hoorejo ministre en keso ley leydi meɗen ndi Ablaye Idrissa Mayga o yeehi hôpital Mangal Gabriel Touré to kañe Ponge o ƴewoyino ɗiɗo golleji gorri toon ñalawma hannden o baali cagontoɗe hono dogotoro en ɓe kañe ko nandi e muɗum eɓe kaani yiidude e laamunkoɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi yala ɗiɗo tiɗallaji an keɓene jogala.
Ila e puɗɗeɗo golle noon premier ministre ɓami aadi ardinde hono kaldal fewde e syndicat ngaji ɗi keña nde o ƴeewoyno cuuɗi dogotoro ɗi o daariɗi hono naakinagol murte nde waɗa hooreɓe syndicat ngaji ɗi ka kolliti se wala ko heɓaka naakinagol laatatako. Kanko Mamadi Kane secrétaire général syndicat hono dogotoro en golle neɗɗako fa warde e ɓamtare galle wonko haalde Imrana Kilou Mayga keɗɗenna Oumar Waygalou.
Darna
murtere amen nde ɗum hollitita wiide min garan fuɗɗitinde golleji tawi wala fuu komin pammina oɗon andi ɗum ɓuuri lewru ñalawma hannden o miɗen ley ndeɗo murtere wontiɗallaji ɗi min mati ley hen du wattu joni wala fuu ko mbawmi halde dow hen hono ɓantugol golleji ɗi so ni laamu o jaaɓi huncande himmeji amen ɗi hoore tan min ƴewtoto yalla hono min kani darnirde murtere nde nde laamu o noddi min faa min kalda fuu min jaabiki ɗum wona haala so kanko hooreji ministre en ɓe o noddi min kamin kolli tan wiide ɓe ƴewto yalla hono himmeji amen ɗi kani huncinede hoore komo yeeli hôpital Mangal Gabriel Touré to ko min beltiki e wargol makko sanne yo ɗum hunde lobbere noon iɗum hollita wiide tiɗallaji ɗi jama o joggui bangal cellal omo wondi e huncande ɗum hoore kanko ministre o yeehi o ƴeewoyi hono golleji seeɗa ɗi min gondi e gollude
toon.
Imadara mardi rouge no Marti Kumpa ko woni ley cuuɗi dogotoro Bamako ɗi battane muɗum yo taykitade haqiqa golle ko hooreɓe taykiti ko wela sifa feewi mayde mboy wonki kañum e wayde jatede tan jaali e ley ɗo cuuɗi dogotoro. Kanko Mamadou Sidibe hooreje collectif équité nord sud ɗum woni dendagal hono poral ɓaleri e sahal wonko haalde Imran Akilu Maiga keddana ko Fatmat Bari faccitanen.
Nous sommes au CCRF
de la commune CCRF mo commune 3 sur docteur on ananandi e janale yo hononi jom yonki fu wala ton samin jalti hande honono mimbino yo famin tayko hande onon e koy modon on taykitike mettatan woni le ciudi docteur di mayiji tan woni le majji yimbe le nyawbe fu hakkilaji muen ana immi be anda honono fu e gatta honono docteur en be mbiri ni wana e lei weli yonki be dar data nyawbe be mbir fito yo batte murtere golle ana woni denno imma daraji taratare wojuna choy jokkay dawrede fa immiji di hunchane hore sabi hanono min bi bibbe leedi di min gadanta imma daraji min basata du hilnade dum no haniri
kala ko jido holitende hakilaji mawdon pode fay do be amame ande Facebook, Twitter, Instagram, Nandu, on nous dit on a numéro 75 84 11 11, na 75 84 12 12. Sukabe gawa ana darodi e gendarme en fa wabbe masibaji de nyalade cekti de lengalurende nata e juude torra ana dengi ila alal barande bato no basa hakundu sukabe songabe e arabe lamgobe ngadi noddango fa jam warta nan sukabe no ana jidi latade haybobe kanko Musa Burama yoro kejada hala resistance civil gaw wonko haade mumin sendebu kedo dembe
la dernière fois où il y avait
gila basi ji hakune jagotowo e donnowo muto koy ittati jamma fu won udditobe yite fewde e yimbele yoka gaaw ankenta e barmi suka jokkole goto e koy ngal mum ko buri jammaaji tati nan nay men taykitike yimbele nayo barmube yama tawe won fedde gaddowo basiji di ka jandan ben nangi yoka mabbe yo yimbe cikitaabe jandar ben nangi horgol ana wondi e wadede yalla ande hobbe no minen dum mide wondi e walude jandan e sala yimbele be anan jite e nange sabe de e o wattu rafinde nagu gallure gaw haaja kafe ko wondi ko
kaldal seli hakkunde horebe gollirde ono gollirde transrayende e horebe syndicat gondo le UNTM horebe syndicat be mbajimbini horebe gollirde de ite e golle FIFA laba yo jogala bonka e bonanda gollobe transray woni ko be kayfa gollobe be dun gollobe Ferrover Dakar Bamako ana eli sugula chadele mawde handen kanko Abdoulaye Berthe secrétaire général syndicat dun gondo le UNTM wonko haldi Alousen Abatoure kedana ko Fatoumata Bari faccitani en
pana una on a pas de pièces
on a ana foti hitane min gala jamde e machine gaji lam o rewa kongol mum min jiali ko gollobe DDF ngadi li hebugol dabereji de min kalfina kabar mudun machine gaji joy min jogino ka hande didi min keddiri dum hollata nyande fu laabi jamde di ana gondi e bonude gile nyande arandere julde layane terrain goto ana dari kaytun dabere fu hebena ka terrain bamo yimbe on denno terrain dogo hakune bamko e kay darike nyande fu eden do tidallaji min kitike darade e darne amin min bindi dewtere de gollirde e min kaldi e horebe mali fay machine goto wawa iwde senegal e hewtude do se tidalla natali e hen wala fudo wonnita e labi di dum fu yo tidallaji miden jili yo gollirde den sefo kan en gotti kaldal denno min pelliti wasude yidude e mabbe
donc ala rompi le dialogue nous on a dit qu'on ne veut plus les voir
Union européenne et Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
Sengarte kabaruji region ngaji meda hono dabare kisi pamama Kenya fa beede na makko gawo dole police kay bo wambe le makko o hono mande anditirdo mobilaji makko di numero noddirteedo mere mere do numero vert fa warde e portude gondo le makko fu mo tabaki sariya ana e dido dabare kisi numu kulu korodu sumi kiki de kenya ko heba nande heedi police yo mego cigarette lati sababu ka do kasara wala ko mo wonki mu heddi hen ka non ka ki kewdi njamli e lecumu o bure mana rewbe chapantato e jeegon faabatoobe jibingol tilike jande kenya li balde tati be paamani hono golle mudun kanyi eno jama o battinirte yo CCRF bure wadi de do jande li ko piba faburi jawdi ko kaki janginirdi hono ngure faawarde e kadule fu ndokama sukabe jardin chapane joyo nyana le region sigaso yo yo eglise evangelique wadi ngal do dokal hono baro waldu e milioji joy sefa nena pade meden selondirde e kabaruji di mem micintina ho sembe kabaruji di hono wada warta murtereji golla ana le mali lebbi handen non jande e golle hono dogotora ko fu ana le chadele yibbe non ana bemba e majun fasanne yego ciudi dogotora yidu di premier ministre wadi didu weli hono hore be syndicat golle golla mudum be dum e wonde ka hono naki nagol murtere de ana woddi e latade imma dara mardi rouge du ana e beedude bale fewde hono murtere golle dogotor ende darani be dun ja jehi hono le dudo ciudi dogotor fa jewa no golle hakikaajo worri hore mudum no taykitima ko wela e sifa sukabe gawa ana kibondiri e hono gendarme enfa golle buwe hono masibaji di nata e juude di masibaji ngadi de do nyalaade le ngaldure de batto hono luttundiral hakkude sukabe sungabe e arabe nenno do kaddu de diide kabaruji hande kede heedade fa hande yewtere ma ne yeso den tawde jam